mapenzi. Oh, Melisha wekananga swapeta buwaganga. Eti uniroge ya kazi gani? Zinga kipande cha kanga, uje tulicheze vanga, kisha nikoge unikande mapegani. Zako nshapitia mikasa, drama kila wakati, shahidi yangu mwenyezi. Hadi nkasi na nyota ya tasa, ama sina bahati katika mapenzi. Basi nyoneshe,
nyoneshe
unavyonipenda mwaya,
nyoneshe
unavyonipenda mwaya. Tenda mpaka onewa. Jichunge na peji za udaku, ya semwayo ni ya uongo, akina Mangi Kimambi. Ogopa na manyakunyaku, maodari wa hongo, wasije kuweka kambi. Nikipata tuleote, nikikosa utangoja richwe tulale. Wasikutishe chochote, wasoisha vioja vichwa kambale. Nikianguka niokote, tusimame pamoja sare sare, hadi tuzikwe sote, utogendo nyamkongoja makonde chale. I wish you uone moyo wangu ulivojawa makovu, wenda utanionea huruma. Nahisi wendo dawa yangu, umeshushwa mwokovu, nisikumbuke ya nyuma.
Basi nyonyeshe,
nyonyeshe unavyonipenda mwaya,
nyonyeshe
unavyonipenda mwaya,
nyonyeshe
unavyonipenda mwaya,
nyonyeshe
wanonitenda mpaka one.
Better sound.